He's a liar. Nishampata yule aliye wa mtimani aise, nishampata yule aliye wa mtimani. Hivi sikudai kwako nishai, imani yangu na bado nai. Sikudai kwako nishai, imani yangu we. Hewe ibilisi, hey, hivi kwako ni gara. So brighter, finer, and nicer king to me. So devil go, 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 devil go, 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 go. Huwezi kunitisha, sishiki, sitatishika. Na huwezi kunishika, mimi sitasikitika. Amenishikilia, so sitatingizika. Mwekulu wenye saye, heye ni kwange. Ewe shetani ondoka, taka, taka. Tulia chana, nishikupata laka. Niliamua ni Yesu ni nataka. Ndiyo maana kajawa na baraba. Basi nenda kabisa, Mungu tokugaribisha. Na shetani nenda kabisa, nenda kabisa. Ni afisa ida tuansagi. Na shetani nenda kabisa, Mungu tokugaribisha. Tunasema nena never to see you again. Na nidali ande ikela tuansagi. Don't lie, sikudai, kwako nishai, imani yangu we.